waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali.
Kobak waa xaafad ama magaalo aad u mashquul badan, waxaana deggan dad dhaqamo kala duwan leh, laakiin sabtidii la soo dhaafay waxay u ekeed goob dagaal markii dibadbaxii ka dhacay halkaasi uu rabshado isku beddelay. Dibadbaxan ayaa waxaa soo qabanqaabisay dowladda hoose ee Maryland, loona bixiyey maya dheh cunsuriyadda ama say no to racism, waxaana dibadbaxaasi marin habaabiyey kooxo kale taageerayaasha kooxda garabka midig ee loo yidhaahdo Australiaanka saxda ah ama True Blue Crew ayaa basas loogaga soo daabulay qaybo ka mid ah gobolkan, halkan oo kooxo kale ka soo horjeeda fashism ay wejiyadooda soo qarsadeen, waxaana ay ku biireen dibadbaxyaashaasi. Booliis aad u fara badan ayaa goobta soo buuxiyey oo ay ka mid yihiin kuwa rabshadaha ka hortaga iyo kuwa fardaha saaran, waxaase ku adkaatay inay kooxahaasi kala dhex galaan. Booliiska ayaa isticmaalay basbaaska dadka ka ilmaysiiya ee la buufiyo markii ay safara saareen labada kooxood. Booliiska ayaa ugu digay qoysaska caruurta wata inaysan imaan goobta. Waxa kaloo ay goobaha ganacsigu ka codsadeen in albaabada ay xirtaan. Sue Pottleton ayaa sheegtay in iyada ay taageerayaasheedu inaan loo cagajuglayn karin.
Our rally is focused on the three issue of stop the closure of Aboriginal communities, treaty now, let the refugees in, close Manus, close Nauru, and no to Islamophobia. We didn't ask the far right to come.
Dibadbaxeenna waxaan diiradda ku saaraynay saddex arrimood: inaan la xirin goobaha ay ku nool yihiin dadka aboriginalka, heshiisna lala gaaro, in qaxootiga dalka loo ogolaado in la xiro Manus Island iyo Nauru, iyo in la diido Islaam nacaybka. Ma aanan weydiisan kooxaha garabka midig inay halkan yimaadaan iyagoo go'aansaday siday horeyba u samayn jireen. Ma doonayno in kooxaha dhinaca midig inay noo yeeriyaan wax aan ka dibadbixi karno iyo wax aanan ka dibadbixi karin. Waa xuquuq aan leenahay oo muhiim ah. Nick Abbott oo deggan Bendigo kana tirsan True Blue ayaa sheegay in kooxdiisu ka soo horjeedo in qaxootiga dalka la soo geliyo. Ma doonayno in qaxooti la keeno, ma doonayno in Manus aan la xiro oo qaxootiga nagu soo qulqulaan. Waxaan doonaynaa inaan marka hore dadkeenna wax u qabanno sida kuwa hoyga aan haysan, askartii dalka u soo dagaalantay oo waddooyinka deggan. Waa in cid kasta wax loo qabta marka laga reebo qaxootiga. Taliyaha booliska Victoria Sharon Cowden ayaa sheegtay inay ku xun tahay sida wax u dhaceen.
We saw inappropriate and often cowardly behavior with people wearing masks and hiding their identity, and we actually believe that in these circumstances,
waxaan aragnay dhaqan fulaynimo ah oo aan habooneyn, dad wajiga qarsaday oo isqarinaya. Waxaan aaminsannahay in markay saas tahay inaysan u imaan dibadbax nabada. Dibadbaxii markii horeba la qorsheeyey ayaa ugu dambayntii qabsoomay. Cod dheer ku dhaha, si cad u dhaha, muslimiinta markasta halkan waa ku soo dhoweyneynaa.
Waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s, toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10-ka fiidnimo, ama kaga soo cesho websaiteka iyaga iyo s b s radio app. Booqo sbs.com.au/somali.